Abanyakorinti ba mbere umutwe wa kane. Abantu bajye badufata nk'abagaragu ba Kristo
bashinzwe amabanga y'Imana. Icyangombwa k'umuntu washinzwe umurimo ni ukuba indahemuka.
Jye ntacyo bimbwiye munciriye urubanza cyangwa se nduciriwe n'urukiko rusanzwe. Jyewe ubwanjye nta rubanza nicira. Mu by'ukuri ntacyo umutima wanjye ushinja. Nyamara si ibyo byemeza ko ndi intungane, ahubwo ni Nyagasani wenyine uncira urubanza. Nicyo gituma mutagomba kugira uwo mucira urubanza igihe kitaragera. Mutegereze ko Nyagasani azaza agashyira ahabona ibihishwe mu mwijima, akanagaragaza ibyo abantu bibwira. Ubwo nibwo Imana izaha umuntu wese ishimwe rimukwiriye. Bavandimwe, ibyo nivuzeho ubwanjye n'ibyo navuze kuri Apolo nabivugaga rimwe mbigirira kugira ngo mukurikize urugero rwacu, mumenye icyo iri jambo rivuga ngo ntimukarenge ku byanditswe. Nuko ntimukirate mubogamira ku ruhande rw'umwe ngo murwanye undi. Ese koko ninde wakurutishije abandi? Ese hari icyo ufite utahawe n'Imana? Kandi niba waragihawe, kuki wirata nk'aho utagihawe? Uvuga mumaze kurengwa, mumaze kuba abakungu, erega mubaye nk'abami twe tutabirimo. Icyampa ngo mube abami koko, kugira ngo natwe twimikanwe namwe. Twebwe intumwa za Kristo, nsanga Imana yaradushyize mu mwanya w'inyuma. Dusa n'abaciriwe urwo gupfa, twashyizwe ku karubanda, dushungerwa n'ab'isi imbere y'abamarayika n'abantu. Twebwe turi abapfu kubera Kristo, naho mwe muri we mwifata nk'abanyabwenge. Twebwe turi abanyantege nke, naho mwe muri abanyambaraga. Mwebwe murubahwa, naho twebwe tugasuzugurwa. Kugeza n'ubu turasonza, tukagira inyota, tukwambara ubusa, tukagirirwa nabi, kandi tuzerera hose, tukaruha dukoresha amaboko yacu. Baradutuka, tukabasabira umugisha. Baradutoteza, tukihangana. Baradusebya, tukabavugisha neza. Kugeza n'ubu baduhinduye nk'icyavu cy'isi, mbese batugize nk'ibishingwe bose bajugunye. Ibyo simbyandikira kubakoza isoni, ahubwo ni ukubaburira nk'abana banjye nkunda. Nubwo muri Kristo mwagira ababarera ibihumbi cumi, uwababyaye n'umwe. Ni jye wababereye so muri Kristo kubera ubutumwa bwiza nabagejejeho. Ndabinginze rero, nimukurikize urugero nabahaye. Nicyo gituma mbatumyeho Timoteyo, umwana wanjye nkunda kandi w'indahemuka kuri Nyagasani. Azabibutsa imibereho yanjye nkesha Kristo nk'uko mbyigisha aho njya hose mu matorero yose. Bamwe muri mwe bibwiye yuko ntazagaruka kubasura, bibatera ubwirasi. Nyamara Nyagasani nabishaka nzaza iwanyu vuba. Ubwo nibwo nzirebera ububasha abo birasi bafite, atari ukumva amagambo yabo gusa. Kuko ubwami bw'Imana atari amagambo gusa, ahubwo bufite ububasha. Mbese icyo mwifuza ni iki? Ko naza iwanyu nzanye inkoni yo kubahana, cyangwa se ko naza mfite umutima w'urukundo n'ubugwaneza?